bazinza butwa wabigambo kukonjera kutubunya bisoto tebanaba na bujonjo bakera kutunyiza buwompo
omuntu ayogera bye batamanya kutama mupo balya kubigambo bona nobalaba bwe basitamya obutama ngembuzi ku nkondo bayagala biise natakumanya kuvuma lero tuli ku musango bizinesi nyingi baziyiwamu amafuta abefitina bakula jogo banyinizo ne baba kutula emitima abo babubwa bugumya migongo ayogera buyogezi tamanyiwa jakulaza abamuwa kutagwasanga kwabakira tuli mutabuke bayiza okusenya buli omu bamuwandulira zowafitina jakufanaye ngenda kufanaye bimubasekera nza sisekanaye sisekanaye owafitina jakufanaye ngenda kufanaye bimubasekera nza sisekanaye sisekanaye